tu melo yangu. Amekuja kwangu.
La fight.
Tu melo yangu.
Kama tamu isme.
Wapo ndani kwangu.
Fight gang.
Fresh to me.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida tivi sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida tivi sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Ila chondelo yangu jamani.
How oh, oh, wamenomenia. How oh, oh, wametufamia. How oh, wamenomenia. How oh, oh, wametufamia.
Police, police, police. Call 911. Wameshangoa dirisha visasa kondani.
Police, police, police. Call 911.
Wameshafunja mirango wengine chumbani.
Police, police, police. Call 911.
Tunaomba msadara kisha tuko matatani.
Police, police, police. Call 911.
Wanavyo tutisha tisha takufa jamani.
Wana marungu, wana mapanga. Metuweka mtukati sina ujanja. Wana marungu, wana mapanga. Wamechukua kabati pia na mkwanja. Wana marungu, wana mapanga. Nakiona kiyama na isi na danja. Wana marungu, wana mapanga. Wengine wamekuja na visu. Tumero yangu washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Oya majirani, mtafanya nini? Kama mnataka pesa waleti chukua. Kama mnataka simu laptop chukua. Kama mnataka na chaji pia chukua. Ila chonde baby wangu, jamani tutauana. Mina mpenda baby,
baby, baby.
Mina mtaka baby,
baby, baby.
Mina mlavu baby,
baby, baby.
Mina mpenda.
Wanakuja.
How oh, how, wamenomenia.
How
oh, how, wametufamia. How oh, how, wamenomenia. How oh, how, wametufamia.
Vishandwa, 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 vishandwa,
vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa,
vishandwa,
vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa, vishandwa,